Full Balls.
Fight the music.
Soft touch on the beat.
Kama mtoto, kijawa nyupo na mimi. Nimepata mtoto, doma na leo siyamini. Kama maji moto, tayarisha hoja mwilini. Nipe joto, lakuni tuliza mwilini. Hapo mwanzo, niliangaika sana. Nika haso, uzunguka usiku na mchana. Niwe nazo, baby girl usijenikana. Leo uko, kwangu mi, na fry sana.
Chora buwana, kupenda na kizaman. Tiga wacheche utawapora buwana. Mapenzi ya kisahan. Kila msosi upakulie. Haya pimiki kwa mizan. Watu wachie penzi letu siye. For you, when you kiss me, I feel so sweet. Yeah, oh my baby, I love you. You are only one, Tanzania beautiful. Yeah. I never let you go. I never make you cry. I never be a lie. You are number one.
Yeah.
I never let you go. I never make you cry. I never be a lie. You.
Come on,
Omi G.